tunasongea mbele zako kwa maombi. Tunakukaribisha kwa ibada hii. Ututawale Jehova. Siwezi bila wewe mwana wa Mungu. Tumejaribu. Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze Baba Mungu wangu, Baba niongoze Baba Mungu wangu.
Oh, niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Niongoze
niongoze Mungu wangu,
niongoze Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Siwezi bila wewe Mungu wangu, niongoze ninakuomba.
Niongoze Baba Mungu wangu, niongoze Mungu wangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu.
Nisaidie
nisaidie Mungu wangu, nisaidie Baba yangu.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie.
Siwezi bila wewe Mungu wangu, nisaidie ninakuomba.
Nisaidie Mungu wangu, nisaidie
Baba. Safari ni ndefu bila wewe, nisaidie nifike.
Nisaidie Baba Mungu wangu, nisaidie
Baba
Mungu wangu.
Nisaidie oh makara baba baba bosi debo bobo saka baba 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 makara baba baba bosi oh baba 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 debo ko saka baba makara baba bosi baba 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 eh raba saka baba. Pokea sifa Bwana, makarabos, manderebos, shandara baba baba baba. Niokoe, Jehova wangu, niokoe, Mungu wangu.
Niokoe, Mungu wangu, niokoe, Mungu wangu.
Oh, niokoe, Nyasaye wangu, niokoe, ninakupenda.
Niokoe. Nitakase
maisha ya ninaku. nitakase, na anasa unitakase, na ulimwengu
nitakase,
Bwana Yesu,
Mungu wangu, Bwana Yesu, nitakase,
Bwana Yesu,
Mungu wangu.
Adui akija kama mawimbi ninakuomba Baba, unitakase maishani mwangu,
nitakase, Mungu wangu, nitakase.
Nitakase,
Mungu wangu,
nitakase, majani
mwangu, nitakase, Mungu wangu, nitakase, Mungu wangu,
utukubali, ibada zetu zikubali, tunakuomba,
zikubali, Mungu wetu zikubali,
Mungu
wetu
Yes, sir.